Ukula lupogile masimini makodwa baleka. Ukula lupogile masimini makodwa baleka. Bengukuzwa mngani wami ngithi musudlala ngomngako. Bengukuzwa mngani wami wena musudlala ngomngako. Lobheke nobani lelo bhotwe lobhekwa ngubani. Lobhekwa ngubani 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 lelo bhotwe lobhekwa ngubani. Ukula lupogile masimini makodwa baleka. Ukula lupogile masimini makodwa baleka. Isigcino mngani wami ngempela usuze wasala wedwa. Isigcino mngani wami ngempela ususele wedwa. Bamba esigaba samthemu ukula mncane yazwela nangu lusha lafika uthanda amantombazane. Ukula lupogile masimini makodwa baleka. Ukula lupogile masimini makodwa baleka. Bengukuzwa mngani wami ngithi musudlala ngomngako. Lobheke nobani lelo bhotwe lobhekwa ngubani. Lobhekwa ngubani lelo bhotwe lobhekwa ngubani wema. Lobhekwa ngubani lelo bhotwe lobhekwa ngubani. Ukula lupogile masimini makodwa baleka. Isigcino mngani wami ngempela usuze wasala wedwa.